inkonzo kutuma uyibuka ngeseliqhelile zinto egcina isasiko eligcinwayo isiko mkhuba iselenziwe iminyaka eminingi kodwa limile lingaguquki. Angikubingele ngikwamukele engosini Fresh, nginguSibonelo B. Tingema ongumlomo kaBenet Diamond we-Christian Works. Wakwaba senkonzweni la khona abantu bayasukuma qede bese bayahlabelela. Kuyinto ongathi ayijwayelekile kwabanye kulezi nsuku. Le nto ibizwa ngokuthi i-praise and worship, bayadumisa. Ngakho bayasukuma bese baqale bahlabelele. Emva kwesikhathi uma ungajwayele usiyaqala uyaqalaza wali beqhubeka bedumisa. Uthola ukuthi la ngomunye lapha esihlalweni uyayizamulela nje. Omunye usecofa ifoni yakhe. Bese kuthi emva kwesikhathi kube nongenayo. Bese uyaqalaza ukuthi engabobanikelo manje. Hawu, lo mndeni othile. Oh, balethi futhi namhlanje. Kanti ngempela yini indaba ngalo mndeni? Lokho amakholwa esimanje akubiza ngokuthi i-praise and worship. Kothola ukuthi abantu abaningi hayi bonke ubathola bebukeka beporekile waliqhubeka. Abanye kube sengathi bamuka nayo impela kanti cha ingoba nje into ingqondo esiyirekhodile esiyazi ukuthi mawuze enkonzweni izokwenziwa isijwayele phecelezi singathi emotion. Ekwazi uNkulunkulu yena ucabangani uzizwa kanjani? Ngiyayibuza ukuthi mina nawe uma singakwazi ukum-interview uNkulunkulu ngalesi sihloko ubezothini ngalolu daba? Uma kungukuthi le ndaba ye-praise and worship into kaNkulunkulu ngempela, awucabangi ukuthi ubezofuna abayenzayo banikele iy'nhliziyo zabo zonke kuyo? Isaiah 29 verse 13 yathi iNkosi, ngenxa yokubala babantu besondela bangidumise ngemlomo yabo nangey'ndebe zabo kodwa bayidedisele kude nami iy'nhliziyo zabo. Nokungesaba kwabo kungumyalo wabantu abawufundisiweyo nje. Uzwakala kuhlaba ngqoloko. Kunini la khona sizoyeka ukuhamba nge-emotion? Kunini la khona sizoguqa, sizodumisa ngey'nhliziyo zethu, ngey'mpilo zethu, bese sidumisa uNkulunkulu oweza ukusisindisa? Kumbe sizoqhubeka sibe kule emotion nje yamadlengozi kuphela? Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-Fresh namhlanje. Ungasithinta kule number ye-WhatsApp ethi 067 706 0077. Inkosi, mayikubusise.